ka bona le problem o ka bona le problem engwe serious le nna so intention a o pila pila go runya go bona o nya go bona fela dilo di le difficult for nna ke mapula ke bula le wena a ke re o na o boss o khona o jikisa dilo bulela o ska di dimala mapula
nka se kgone le araba nke re e le re ke botse mo makosa ba dijikise nka se kgone o araba
ae ke ra gore wena e le gore wena o mang o tshwanetseng o jikise dilo without consent ya bone
ke nna ke berekang ka tsona sense nne ke bolele
okay so wena o boss ya go kitchen wena o tshwanetseng o jikise dilo a ke re o rile o nyaka go jikisa dilo mapula ke nna supplier talk to me o se ka ntidimalela go o kgona go ba le makgakga ore o founele o botse meruru dilo di a dika bolela le nna gone beanong wa o sa bolele ka baka la gore o kgona go jikisa dilo bolela
apula ntse wena
bolela mmapula bolela tlhoko o ka se rile digata ora merore a tsee dilo di dikele morago go o fetsa o apalela ko o bolela le nna talk to me lase go malebo ba rile ba na le problem they send me a letter gore ke tle go sekolong ke tlo o bolele le bone so ka jeko wena after matšhera a tsamaile go sekolong o nyako o jikisa dilo ee o tlhomile wa principal a malebo ee mmapula mmapula ke bolela le wena ngwana o ke rerabiswe ngwa o tshwantse